a 996, baby. The two boys in the building. Jopo! Wana maneno mengi tatizo, wana action. Wana pita tu kama fashion. Wana bebo na upebo wa promotion. Promo na bukata ndi wanaanza reaction. Yeah. Wana bebo na upebo wa promotion. Yeah. Promo na bukata ndi wanaanza reaction. Hey, shut up, kimia mburu mezima muzik.
Fire!
Chapo, chapo. Awesome chapo page, yeah, konga na kick. Ande kwa the knockout, bongo to Mozambique. Tofautisha sana na kaniki. Usimwamini ndugu tarafiki. Wachukulia wote wanafiki. Ishituki vya kubina damu waaminiki. Mini bado mnapenda, mini lechaga kupenda. Kendekeza mba pain, we utakufomit. Na usimwamini demo kisema na kuzimia. Kiachana, atakutangaza na kibamia. Acha gumari tambe, muda wetu tujigambe, nonga washana gambe. Hivi mnamwabudu Mungu gani se wajibu kila siku? Bora mwewapagane kwa vipi mwabudu kuku? Mungu wangu ko faster, nikitaka nyumba ananipa, kari ananipa, siamini mapasta. Biashara ya dini naripa, chenga kanisa. Mzima, ukama kinsema bema, uwa mai. Bishka kwa jima. Yeah. Wanabe wana upepo wa promotion. Yeah. Umwena bukata ndo wanaanza reaction. Wanda kesha wakitabiri, tismarizi roundi hii. So rahisi kama wana watabiri, nilipotoka nimbari. Yes. Lete pombe, lete gambe. Maliza nane amewacha bange.
Chiyoko.
Acha gumari tambe, muda wetu tujigambe, nonga washana gambe. Haikitoke metoka naseme kirudi pancha. Roundi hii mtacheza kwa sakwasa. Menichokoza na wakuna mnapo washwa.
Shurubidi.
Wana be wana upepo wa promotion. Yeah. Omwe na boka tando wanaanza reaction.
Chopo.
Building. Ukijiona chikifanya la sana bwana.
Friend.